Welcome to the exclusive family. Please make sure to hit that subscribe button. Enjoy. We'll be right back.
Anishali no mama Anendo anaya sekaya Enakula nisemana Ubaba wangishia Anishali no mama Anendo anaya sekaya Emashosi Mna ninengani Mna sekoli Nisa pushis pa mente la nini Nete ninga shumpei I pushi pishi Abo switi abo taliban Emashosi Mna ninengani Mna sekoli Nisa pushis pa mente la nini Nete ninga shumpei I pushi pishi I was with the other Taliban.